Nivo mtulivu, misi mvumilivu nile mbivu, weni kavu. Vipi mbono nanbania mashavu, endo sponsor yangu miwa, unanbania mashavu. Endo sponsor yangu miwa, unanbania mashavu. Una iyo, una iyo na ye. Na iyo na kesho yangu safi. Una iyo, una iyo na ye. Na leo na fungu, na pula na mda. Tetena wakome, sopila na miso mama ya wow. Wala sondingi ulalie piga bao lao. Gumu kizidi no pose, yani kaz kaz. Mithile konda msafi mwila shindwa pamba bas. Tunda la mungu dunia mvua na jua. Mchafu amesha so, miswa zijifua. No more your shoot down, but need to see shit out. Level na cool down, inabaki usunila.
Uza kwa urefu wa kapa yake. Asa mbono nakunja, hapa tamu kila mtu ana mchezaje. Asa mbono nakunja, wanatafta majina tushapata majina tunanga.
Wanachuki wanakunja,
usi majina tushapata majina wameka.
Ndo vile tunawafunza. Wanapindu wanapenda embe dodo ha. Natuwa shuka mapema ile Saudi ya jogo. Sinye ikambi mina nyama. Japo mganga jigangi la bench I charge. Na anajua kesho wa mtu ni mungu wewe. Why you wanipaka za gundu wewe. Kutesa zamzam don't avoid your man. Na yona kesho tam kama niko Eden. Anyuma no nidham yapo mibado na pray fair. Kaulimbiu moko moko one day. No more you shoot down, must need you see shit down. Na vela cool down, na baki mzuni la.
Muuza kwa urefu wa kamba yake. Asa mbono nakunja, hapa tamu kila mtu ana mishe zake. Asa mbono nakunja, wanatafta majina tushapata majina tunanga.
Wanachuki wanakunja,
wanafusi majina tushapata majina wameka.
Ndo vile tunawafunza,
wanatafta majina tushapata majina tunanga.
Wanachuki wanakunja,
wanafusi majina tushapata majina wameka.
Ndo vile tunawafunza.
Baddest.